And Lord, good morning.
Good morning, Father.
Let's open up in prayer. Let's bow our heads, close our eyes. Our Heavenly Father, how we give thanks to You, Lord, this morning for the life which You've given us. We thank You for Your patience and Your long-suffering with us. Lord, we realize that we are but sinners, deserving eternal wrath. And yet, You have not just left us in that condition, but You have provided a way through Your Son, Jesus Christ, that we might be reconciled to You, Lord. You made Him who knew no sin to be sin on our behalf so that we might have the righteousness of You in Him. And so, Lord, we desire not to take that fact for granted. But what we ask, Lord, is that You help us to see the truth in this fact. We pray that You help us to see the beauty, the loving kindness that You have shown humanity in providing for a Savior. And so, Lord, we just want to spend some time giving thanks for that, singing Your praises, reading from Your Word, how we pray that You would give us wisdom to understand Your Word the way You would have us to understand. And it's in Jesus' name we pray.
Amen.
Savior, like a shepherd, lead us. 1, 2, 3, begin.
Savior, like a shepherd, lead us.
Okay, question 115 of the Catechism. What do we pray for in the second petition?
Je, tunaomba nini katika ombi la pili?
Ili injili ihubiriwe katika ulimwengu wote, na kuaminiwa na kutiwa na sisi na watu wote.
116. What is the third petition?
Thy will be done on earth as it is in heaven.
Ombi la tatu ni lipi?
Mapenzi yako yatimizwe duniani kama ilivyo mbinguni.
What do we pray for in the third petition?
That men on earth may serve God as the angels do in heaven.
Tunaomba nini katika ombi la tatu?
Ili watu duniani watumbuje Mungu kama vile malaika kufanya mbinguni.
So what it is very important for us to remember is that God does not exist to serve man.
Kumbuka kwamba jambo la muhimu ni kwamba tukumbuke kwamba sisi tunamtegemea Mungu lakini Mungu hatutegemei sisi.
There are many false teachers who want to treat God as though he exists in order to serve man.
Kumbuka kuna wahubiri wengi walimu wengi wanatudanganya kupitia kwa maandiko matakatifu ya kwamba Mwenyezi Mungu anatutegemea sisi binadamu.
And so they think or they teach that the reward for believers is not God himself but what God can give you.
Kumbuka wengi wetu tunadanganywa kupitia mahubiri ama mafundisho ya bandia ya kwamba ile hali ya kumpendeza Mungu ni kwa sababu anaweza kupatia mambo mengi lakini sio kumtafuta Mwenyezi Mungu.
That is false religion, that is idolatry, because you're not worshiping God, you're worshiping that which you believe God can give you.
Hii inaonyesha kwamba tunajiabudu sisi wenyewe, tunaabudu michongo kwa sababu Mungu amesema tumtafute yeye kwanza, sio baraka zake, tumtafute yeye na mengine itafuata.
And all throughout the word of God you will read that God hates idolatry.
Kumbuka katika maandiko matakatifu Mwenyezi Mungu amejifunua kwetu sisi akituambia kwamba yeye hapendi mtu kuabudu kitu kingine ila yeye peke yake.
And it is right that it is so.
Na ni ukweli Mwenyezi Mungu ana haki kusema hivyo kwa sababu yeye alituumba sisi sote.
For there is no greater good than God.
Kumbuka kwamba Mungu alituumba na mpango mwema katika maisha yetu. Yeye mambo yake kuhusu maisha yetu ni bora kuliko mambo mengine ambayo sisi tunawaza.
God stands outside creation.
Kumbuka kwamba Mungu alituumba na amekaa kando. Yeye ni Mungu wa milele, yeye ni Mungu wa enzi.
Everything that exists that is not God has been created by God.
Kumbuka kwamba Mwenyezi Mungu ndiye aliumba kila kitu. Yeye yuko nje ya nyakati, yuko nje ya kila kitu. Kwa hivyo anajua mpango wote juu ya maisha ya viumbe vyake.
Now how can anything which God has created be greater than God himself?
Sasa swala kubwa kwa watu wengi ni katika ulimwengu huu ambao sisi ni viumbe vya Mwenyezi Mungu, je, jiulize kuna kitu zaidi bora kuliko ile Mwenyezi Mungu aliumba?
It cannot be so.
Kumbuka kwamba Mwenyezi Mungu alituumba sisi sote na kwa hivyo mpango wake na yeye mwenyewe ni bora kuliko kitu.
And yet the false teachers will tell you, you just go to God in order to get what it is you want that God has created.
Lakini wale walimu na wabidwa wa kudanganya wanapenda kutudanganya kwamba muendee Mwenyezi Mungu ili akupatie baraka, akupatie mali, lakini sio Mungu mwenyewe tunatafuta.
As though God has created things which are somehow better than he himself.
Nikana kwamba Mwenyezi Mungu ameumba vitu vingine ambavyo ni bora kuliko yeye mwenyewe.
Man, or rather God, does not exist in order to serve man.
Maana tunasema kwamba Mwenyezi Mungu ni uzima. Yeye sisi tunamwegemea yeye lakini yeye hatutegemei sisi.
Rather man exists to worship and serve God because God is the chiefest being.
Kumbuka kwamba sisi sote tuliumbwa mbele ya Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu mwenyewe kwa sababu tunafaa kumwabudu na tunastahili kumwabudu na kumpenda na kumtii yeye peke yake.
The angels exist to serve God And man is also to serve God as the angels do. Any religion that teaches otherwise is a false religion. Now I want us to continue looking at Proverbs chapter
2.
And for this morning's purposes, we want to focus on verses 6 through
8.
This is the word of the Lord. For the Lord gives wisdom, from his mouth come knowledge and understanding. He stores up sound wisdom for the upright. He is a shield to those who walk in integrity, guarding the paths of justice, and he preserves the way of his godly ones.
Mstari wa sita, kwa kuwa Bwana huwapa watu hekima, kinywani mwake hutoka maarifa na ufahamu, huwawekea wanyofu akiba ya hekima kamili, yeye ni ngao kwao waendao kwa ukamilifu, apate kuyalinda mapito ya hukumu, na kuhifadhi njia ya watakatifu wake.
Now, if you'll remember from verses 1 to 5 of Proverbs 2, we saw how we can find the will of God for our lives.
Kama mnaweza kumbuka kuanzia mstari wa kwanza hadi wa tano, tulikuwa naangalia njia pekee ambayo ni bora ambayo tunaweza jua nia Mwenyezi Mungu katika maisha yetu.
And in short, we concluded that to find the will of God for our lives, we are to read the word and obey the word.
Na kumbuka kwamba tulipata majibu ni kwamba lazima tutii neno la Mwenyezi Mungu na tulipende neno la Mwenyezi Mungu.
And now in these verses 6 through 8 we find how we can recognize the things that the Lord does for us.
Na sasa katika mstari wa 6 hadi 8 tunaweza kudhibitisha kazi ambayo Mungu anatenda katika maisha yetu.
And right at the very beginning of verse 6 we see the Lord gives wisdom.
Naona kwamba katika mstari wa 6 sentence ya kwanza ni kwamba Bwana Mwenyezi Mungu huwapa watu hekima.
It says for the Lord gives wisdom.
Yasema kwa kuwa Bwana huwapa watu hekima.
It is God who gives wisdom.
Kumbuka kwamba Mwenyezi Mungu ndio hutupatia hekima.
We do not generate wisdom just out of thin air.
Kumbuka kwamba sisi hatuna uwezo wa kupata hekima ambayo inatoka kule juu.
And we do not gain wisdom from other people.
Na kumbuka kwamba sisi sote mbele ya Mwenyezi Mungu tuko sawa na kwa hivyo hakuna binadamu mwingine anaweza kupatia hekima kuliko Mwenyezi Mungu.
It is God who gives wisdom.
Kumbuka kwamba Mwenyezi Mungu ndiye anatupatia hekima.
Remember in Proverbs 1:7 it is the fear of the Lord that is the beginning of understanding. If you don't even have a proper fear and reverence of the Lord, you will never have any understanding or wisdom.
Kumbuka katika kitabu cha Methali sura ya kwanza mstari wa 7 tunaambiwa kwamba ile hali ya kumcha Mwenyezi Mungu ndio chanzo cha maarifa na kwa hivyo kama unataka kumtii na kumpenda Mwenyezi Mungu lazima upende neno lake.
In James chapter 1 verse 5, if any of you lacks wisdom, ask Emmanuel. Is that who we ask?
No.
Yes or no?
No.
What about Susan? Should we ask Susan?
No.
No, if any of you lacks wisdom, ask who?
God.
God. It is God who gives wisdom. And the verse continues, it is God who gives generously without reproach.
Naambiwa kwamba katika kitabu cha Yakobo sura ya kwanza mstari wa 5 ya kwamba kama umepungukiwa na hekima muombe Mwenyezi Mungu na atakupatia. Usiangalie binadamu mwingine, usigeukie mtu mwingine ila Mwenyezi Mungu peke yake.
The problem with those who lack wisdom is they don't ask God. They don't have a proper fear of God. They don't even understand who God is. And that he is the great creator and giver of wisdom and life.
Kumbuka kwa wale ambao wamekosa kukua na hekima, huwa ni haumchi Mwenyezi Mungu, hawampatia heshima, hawamtii, hawapendi neno lake. Na kwa hivyo katika hiyo hali, wanatafuta njia nyingine wakifikiria hizo ndio njia pekee ambazo zinaweza kufurahisha Mwenyezi Mungu kulingana na hekima ambayo yeye anatupatia peke yake.
So instead they go to the man of God, or they go to the mosque, or they go to the priest, they'll go to the witch doctor, they'll go to anyone that is a human being that they think is above them to get wisdom.
Na kwa hivyo sisi tunapoteza nafasi yetu, tunapoteza mwelekeo kwa sababu badala ya kumtafuta Mwenyezi Mungu bila ambavyo ameelekeza katika maandiko matakatifu, tunatafuta mhubiri, tunatafuta mganga, tunatafuta mchawi, tunatafuta mtu ambaye anaonekana kwa macho yetu na kibinadamu ya kwamba ana hekima kuliko mimi mwenyewe. Na kwa hivyo unapotea mwelekeo kwa sababu Mwenyezi Mungu alituambia kwanza tumtafute yeye na mengine atatupatia.
But it is God who gives wisdom.
Lakini kumbuka kwamba Mungu ndiye anatupatia yote, ni Mungu ana mpango mwema katika maisha yetu na kwa hivyo yeye ndiye anatupatia hekima.
We see also that God is the source of knowledge and understanding.
Tumeambiwa kwamba Mwenyezi Mungu ndio chanzo cha maarifa na hekima na maarifa na ufahamu.
That second part of verse 6, from his mouth, that is from God's mouth, from the Lord's mouth, come knowledge and understanding.
Katika mstari wa 6 sentensi ya 2 inatuambia kwamba kinywani mwake huko hutoka maarifa na ufahamu. Kwa hivyo yote inatokana na Mwenyezi Mungu.
God is the source.
Kumbuka kwamba Mwenyezi Mungu ndio chanzo.
Of wisdom and understanding.
Yeye ndio chanzo cha ufahamu na hekima.
If you are to have wisdom and understanding, you are to get it from God.
Na kwa hivyo kama unataka kumpendeza Mwenyezi Mungu, lazima hekima na ufahamu itoke kwa Mwenyezi Mungu.
What wisdom will the witch doctor who doesn't even know God, what wisdom will he give you?
Je, jiulize yule mganga ambaye unatembelea ambaye hamtambui Mwenyezi Mungu, atakusaidia na hekima inatoka wapi?
It is from God who comes knowledge, understanding, wisdom.
Kumbuka kwamba kutoka kwa Mwenyezi Mungu unapata maarifa, ufahamu na hekima.
And God rewards the righteous with wisdom.
Kwa wale ambao wanatenda haki na kumpendeza Mwenyezi Mungu, huwa wanatunukiwa ile nafasi ya kupewa hekima na maarifa ambayo inatoka kule juu.
Verse 7, he stores up sound wisdom for the upright.
Naomba kwamba huwawekea wanyofu akiba ya hekima kamili.
Now who are the upright?
Je, jiulize wanyofu ni kina nani?
Who are they? Who knows? Who are the upright? Are they the believers or the unbelievers? They are the believers. Those who by faith believe upon the Lord Jesus Christ, they are the righteous.
Wale ambao ni waumini, wale ambao wanamcha Mwenyezi Mungu, wale kupitia kwa imani ya Yesu Kristo na kazi yake katika ulimwengu huu, wanaamini kwamba Mwenyezi Mungu anastahili heshima.
They are what the Bible calls here the upright.
Kumbuka kwamba Biblia inawapatia jina kwamba hao ni wanyofu.
And God rewards those who are righteous with wisdom.
Na kwamba Mwenyezi Mungu huwawekea hekima wale ambao wamekamilika.
You can't reject God's son and God will reward you with wisdom.
Kumbuka kwamba katika maandiko matakatifu tumeambiwa kwamba ukimkana Yesu Kristo usitarajie kwamba Mwenyezi Mungu atakupatia zawadi ya kwamba utakuwa mtoto wake katika siku za mwisho.
No, we've already seen all throughout the Bible, apart from Jesus Christ, there is nothing good in us.
Kumbuka katika maandiko matakatifu yote ujumbe ni kwamba ni Yesu Kristo. Kwa hivyo kama huko pamoja na Yesu Kristo, yeye aishi ndani yako na wewe uishi ndani yake, hakuna mema ambayo inatoka kwako.
And that includes wisdom.
Na kwamba hekima inatoka kwake, na kwa hivyo isipotoka kwake hakuna kitu bora ndani yako.
Apart from Jesus Christ we have no wisdom.
Na kwa hivyo bila Yesu Kristo hauna maana yote mbele ya ufalme wa Mwenyezi Mungu.
God's wisdom is a reward for those who belong to his son Jesus Christ.
Na hekima ambayo inatoka juu ni zawadi kwa wale ambao ni wanyofu wanatii neno la Mwenyezi Mungu.
And God is a defense to those who walk uprightly according to his wisdom.
Na Mungu ni ngao kwa wale ambao wanatenda haki na wanamfurahisha yeye.
The second part of verse 7, he is a shield to those who walk in integrity.
Sentensi ya pili katika mstari wa 7 inasema kwamba yeye ni ngao kwao waendao kwa ukamilifu.
God is a shield to those who walk in integrity. He protects those who belong to him and obey his word.
Mungu ni ngao kwa wale ambao wanamtii, wanatenda haki na hatakisha kwamba anawalinda jinsi yeye anapenda.
Verse 8, he guards the paths of justice.
Apate kuyalinda mapito ya hukumu.
For those who want to do right, for those who want to obey God, God is guarding that path.
Kumbuka kwamba kwa wale ambao wanatenda haki, kwa wale ambao wanaamua kwamba watamtii Mwenyezi Mungu, kuhakikisha kwamba anawalinda na yeye anakuwa ngao katika maisha yao.
If you want to do right,
Kama unataka kutenda haki,
if you want to follow God and obey God,
kama unataka kufuata shauri la Mwenyezi Mungu na umtii Mwenyezi Mungu,
God will always keep that path for you.
Kumbuka kwamba Mwenyezi Mungu atakuwa ngome yako na atahakikisha kwamba njia yako inanyooka.
Now men may hate you for it.
Kumbuka kwamba Yesu Kristo alituambia kwamba binadamu atakuchukia kama unampenda yeye.
They may mistreat you, they may torture you, they might even kill you for walking on that straight, narrow path of God.
Kwa wale ambao wanamcha Mwenyezi Mungu, kumbuka kwamba watu wa dunia watakuchukia, watakutesa, watakukandamiza, hata kufikia kiwango ya kwamba watakuangamiza ili aonekane kama wao wanafaulu, lakini kwamba Mwenyezi Mungu atashukuru yote.
But for the believer who understands that in this life we are only on a journey towards heaven, and we understand that our citizenship is in heaven, not here on earth, we don't worry about what men will do to us.
Kumbuka kwa yule anamcha Mwenyezi Mungu, anamtii Mwenyezi Mungu, anampenda Mwenyezi Mungu, anajua kwamba yeye ni mpita njia, yuko hapa kwa muda fulani, lakini kule ambapo anaelekea atakuwa mwenyeji, yeye hana wasiwasi kwa sababu amepata kibali mbele ya Mwenyezi Mungu.
We should only fear God who is far above men.
Yule pekee tunastahili kumheshimu na kumwabudu ni Mwenyezi Mungu ambaye anatupenda sisi sote.
So if it comes between following the ways of wicked men and following the ways of God, we should always choose God.
Kumbuka kwamba kama umepewa nafasi mbili, njia mbili za kuchagua, moja yao, moja wapo ni kwamba kama umepewa njia ya haki na ile ya mtu ambaye anatenda maovu, chagua njia ya Mwenyezi Mungu kwa sababu hiyo njia ndio bora, hata ikiwa ni nyembamba na kutakuwa na mateso.
Why should we choose to follow the ways of wicked men who have absolutely no power to stand in the day of judgment against God?
Je, jiulize kuna haja gani kufuata yule ambaye hana uwezo katika maisha ya milele, ambaye kampendeza Mwenyezi Mungu, ambaye ataangamia na hana uwezo na ushawishi mbele ya Mwenyezi Mungu.
Last we see that God protects the way of his people.
Tunaona kwamba Mwenyezi Mungu huwalinda wale ambao wanamtii na kumcha yeye.
The end of verse 8, and he preserves the way of his godly ones.
Na katika mstari wa 8 usure sentence ya 2 inasema kwamba na kuhifadhi njia ya watakatifu wake.
Remember, this life is not our destination.
Kumbuka kwamba katika sehemu ambayo tunaishi sasa, hiyo sio sehemu ambayo makao yetu ya kirasmi.
This world is not all there is.
Kumbuka kwamba hapa si kwetu, hapa sisi ni wapita njia.
This world is passing away.
Kumbuka kwamba ulimwengu utapita, sisi ni wa muda tu.
There is a day coming whereby this world will no longer exist. God is creating a new heavens and a new earth.
Kumbuka kwamba Mwenyezi Mungu amehimiza kwamba kuna siku moja ulimwengu huu wote utapita. Yeye anatengeneza makao mapya kwa wale ambao wanamtii yeye.
So we must not make the mistake of putting our hope and our faith into the things of this world.
Na kwa hivyo kama Mwenyezi Mungu amehimiza hilo jambo, ni kwamba tusiweke maisha yetu, tumaini yetu katika mambo ambayo yanapita, lakini tuweke katika maisha ya milele ambayo yanapatikana kwa kazi ya Yesu Kristo.
But we must place our faith in God alone through the work and the person of his Son Jesus Christ alone, according to the Holy Spirit alone.
Na njia pekee ni moja tu, ile ambayo Yesu Kristo alitufundisha akituambia kwamba yeye ndio njia, yeye ndio uzima, yeye ndio ukweli. Kwa hivyo hakuna njia nyingine ya kufikia Baba ila kupitia kwake na kumpendeza yeye peke yake.
And God will protect our way as we journey towards our final destination, that is heaven.
Na Mungu ametuahidi kwa wale ambao wanamcha na wanampenda ya kwamba atahakikisha kwamba wale ambao wanatembea katika shauri yake atawalinda na kuwatunza hadi wafike katika makao yake ambayo ni mbinguni.
God is the reward.
Kumbuka kwamba Mwenyezi Mungu ndio zawadi ambayo tunatafuta.
Not money, not even heaven itself. God himself is the reward for those who believe in him.
Mungu amejifunua kwake akisema kwamba yeye ndio zawadi anataka tutafute. Tusitafute mali, tusitafute baraka zake, tusitafute makao yake ambayo ni mbinguni. Tumtafute yeye peke yake.
And there is no greater reward in all of creation
Hakuna zawadi kuu kuliko Mwenyezi Mungu katika viumbe vyake vyote.
There is only God who has created all things.
Ni muumbaji ambaye Mwenyezi Mungu ndio mkuu katika hali ya zawadi katika maisha yako.
Let's stand and pray.
Naomba tusimame.
Mani huu ulikosa.
Amina, tuombe. Mwenyezi Mungu tunakushukuru, tunasema ni asante. Zaidi tunasema asante kwa neno ambalo limepita kati yetu. Tunaomba kwamba kulingana na maandiko matakatifu utuongezee ile hali ya kufunuliwa akili yetu, mawazo yetu na mioyo yetu. Tuache kuwa na mioyo migumu, tuelewe kwamba neno lako ni tamu, ni takatifu na linatupendeza Mwenyezi Mungu. Itujenge kiroho, tupatie maarifa na hekima ambayo inastahili kuwa katika ndani yetu, kwa sababu wewe ndio una uwezo na unastahili kupewa sifa na utukufu Mwenyezi Mungu. Tunaomba kwamba kupitia ndugu Jeff tuendelee kuongezewa maarifa ambayo inatoka kwako Mwenyezi Mungu na maandiko na Biblia yenyewe. Leo tunaposimama mbele yako siku ya leo, tunasema kwamba utuongoze, utuelekeze katika shauri yako tukifanya kazi yetu siku ya leo, ili tukupendeze wewe na katika hali ya kupitia shida na mashaka tuweze kustahimili kupitia kazi ya Roho Mtakatifu, kwa sababu ulituahidi Mwenyezi Mungu. Tunaomba kwamba imani yako na uwezo wako iwe katika maisha yetu. Tunaomba hayo machache nikiamini.
Amen.
Praise God from above.
Today.